I woke up in the morning, I wear Converse. New era on the heads, cause jambiani ndio right choice. Nazika do beat kwenye rail na split. Natapika na tema classic bars. Safari nilianza since way back. Majikoki na self-belt sina was. Is that an introduction? Oh no, no need an introduction. Sinite paper chest cause na chest dreams. Swag the dawn, I'm the daily dream. Them hoes, favorite subject. Bright talk, tight flow, style was him. Sifi chiki niko high, so fly, so hood. Guitar, more than marijuana steam. Yeah. I'm a group, risk and chuck and do a zawa. Nitaisha pagawa, swag from the shower. Okay, punch than your power. Hola, checky checky mass swag, checky checky mass swag. Mr. Yao imekonda, natisha ka ice cube, yeah ilo anaconda. Wakinyone wana panic kama yonda. Wote mitini kama chazan, wana pest, wana copy na kuponda. Rebuild, this is Kancheka, yeah. Again and again, baby boy.
Na watibu mindo doctor, mstari na vowapa. Nipo juu kama nyote bucheki ni na vowaka. Nituza rap zedi mboni ya jichoni. Hamoni ni na vobuni muhuni toka likoni. Sister mesha doctor, amesha yona chata. Michano na wakamata, mafans pakwa na cheka. Kiumri mdogo lakini shogo zimezidi. Mini mkali kama mbogo zina sira za kakahidi. Sura blacki kakahiki, bishi kwenye muziki. Kimichano sishikivu, kinipa kumfua kiki. Nadunda na biti, kinunda na nahiti. Nina mistari black like color ya kaniki. Okay bad chatter. The risk taker leo ndani ya mbiango tupo. Naskani chaka wa rap.
Yeah, money this for money power we obey so. Every day I'm getting hard to get it petty so. High heroes watch me now cause you hear me more. Mama need the house, I need to get it hardy boy. Yeah, life is a gold digger. Every day the night I give me how I can get rich. Damn, to become bigger than a left nigga. Cause it's my ambition to be touch head figure. We started from the bottom, now it's counting popping battle. VIP with the model, zero zeros, not Riego, huh. I'm trying to try to be the champion king like a Michael Jordan. If you listen at me, then you follow me, homie. I'm better than them, better than them. TGO, this kind is where I came. Young Khalifa, there is a mifa. Homie, don't give a just poop, put your dreams. I got it, I know it, swag, I'm on it. Money, I got it, but she ain't wrong, stop it. I'm so hood, I'm so good, I'm good too. So who you? I'm Young Khalifa.
I say Babylon, dealing nipo high like giga. Niko hapa kwa charaza fake niggas. Snitch kini beza mina kona kama mbiga. Skiza sanza zito mithiri ya mosho siga. Gangari kwe safari na kiliza kama riga. Sexy rhymes kamba namba nane figa. Wazush na wache nyuma me laugh na smama mbele. Na baro na kembiza mina cheke cha mchele. Niko deep kachicho pev na nina mashairi tele. Mistari seso biga kama nyela nona gere. Na weza cheza katiko sige teleza. Tumia fezo kipenda kinywaji ongeza. Nyama chuma pio kitaka kula preza. Hey fake MC round hii tunawa mesa. Makopi cut tunawa take a taser. Yeah. Tuku fresh tumejiset kama bia kwenye grip. Yaribu kuleta vita wane vilo taribit. Skanchaka with poteza connection. This is untouchable combination.
Nafanya biashara wa wanafanya hasara tu. Niko imara kama langa matawi ya juu. Wanapote primari mina chapa buku chuki kuna miliki sayari. Kenya makabila 42 hatuelewani so amani. Sote wajukuwa na owa mapema. Ndoa zinavunjika sasa natambua kama kweli kuna majukumu. Sorry Mr. Fisa ndo mtu nachoma ila kwa sasa nakuliza kweli ufisadi utakwisha. Mwenye shati feki anadai amesoma. Sija meki so najuta kama demo mwenye ngoma. So na push ile huu maisha kujipanga kama fundi wa kushona. Wagonjwa hawajapona, dokta nasinzia. Wanafunzi hawajasoma, walimu kwa midomo mekimbia. Your brother man, my few brooks. Can't check until it's over.
Over. And my homeboys are in the building, man, like I told you. Yeah, David Bright, Don Shacks, Last King, Young Khalifa, TGOD, Mafia B. Yeah, check it out. Yeah,